Mr. LG.
Pole, 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 moyo wangu, masikini pole, pole, mtima wangu, haikuwa dhamira, haikuwa kusudi langu, haikuwa dhumuni wala, haikuwa malengo yangu, ila tuseme labda moyo, pengine sio riziki, mana mejitahidi sana, malengo hayafiki. Kama kuswali na swali sana, paka suna za usiku, kazi nimetafuta sana, ila sianguli kitu. Sitaki kukufuru Mungu, sababu najua ni mapito, japo inakatisha tamaa, ila siku yangu ipo. Moyo
usiumie,
moyo
ni mapito,
moyo
haya yote mitihani na ya mwisho.
Moyo wangu, moyo
usiumie,
moyo
ni mapito,
moyo
haya yote mitihani na ya mwisho.
Shemeji yako ana mengi la hawezi ongea. Moyo najitahidi jepusha vya watu ni majaribu, japo na shida ila naepuka tamaa. Moyo ilitamani siku moja na mimi nimjenge mama, ila ndo vile tu masikini mipango inakwama. Wanaumia watoto shuleni wakifukuzwa ada, najona mjinda yani sio bora baba. Staki kukufuru Mungu, najua ni mapito, mana riziki mafungu, na milangu siku lipo. Moyo
usiumie,
moyo
ni mapito,
moyo
haya yote mitihani na na mwisho.
Moyo wangu, moyo
usiumie,
jikaze moyo
ni mapito,
moyo
haya yote mitihani na na mwisho.
Come like slice.